Yang
legendary.
Oh, jaza, jaza kwenda. Baby, baby, so get kaipu ni kunongone se sweetie. You look so fine, ungekuwa nguo ningeva nipende se cutie. Baby, wendo changu kideke umeni kama tasifuru kuti. Baby, wewe, changu chako chako changu. Nani bana pete damu yangu. Panutwe wendo msiri wangu. Nani tembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu, baby. Ata kise kombie, wendo kiboko ya mimi. Asero nani kosha bibie, wenza koni mekula ya mimi. Minapenda kise mani,
kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Etu na enjoy ita mikami.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Ah, baby.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Etu nitata una enjoy.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Kwa sira nitaenda wapi baby kwa kumirembe unanipati batahira. Siki nikupende jema na moyo na unusha kupenda na usha marisa. Wana litabweke marafiki wana daina kupenda kupitiriza baby. Eti nakudekeza sana na kuendekeza sana baby. Ata ndugu na jama wanasema umenipacha mtani. Chako chako changu nalipana pete damu yangu. Kwa nitui wendo msiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu baby. Ata kise kombie, wendo kiboko ya mimi. Asero nalikosha bibie, kwenza kwa nimekula ya mimi. Minapenda kise mani,
kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Etu na enjoy itami kami.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Kondem
Killer.